Rama kurume same mwana wagenzi vazerera kure iwabo kukumukiza Yesu agiye kugaruka kandagiye kwimingoma ye azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza gosa azaza abagenzi bose baremze baza kirumukiza naza kwima ibituro vyabera bose uko bingana byose bizakinguka rwose kandi intego z'abasinziri kuzimu bazongera gutura mu isi azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza rwose azaza
abatwumva ndabatuje ubu tugiye kwiga isomo rya gatanu mu masomo abanza twize ukuntu Yesu Kristo yasabye Imana Data kugira ngo atwohereze umwuka wera adufashe kandi atubere umuyobozi n'umufasha ukomeye twabonye ko umwuka wera aduha ubuzima n'ubugingo akatubera n'ubufasha mu buzima bwacu bwa Gikristo mu isomo rya gatatu twize ukuntu umwuka wera adufasha gusenga akatuyobora kandi akaduha n'ururimi rwo gusengamo rudasanzwe mu isomo rya kane twize ukuntu umwuka wera adufasha kumenya niba ubutumwa duhawe buturutse ku Mana cyangwa budaturutse ku Mana mu isomo rya gatanu twize ukuntu umwuka wera adufasha guhamya ubutumwa bwa Yesu Kristo muri iri somo dufite ingingo ebyiri iya mbere niyo kumenya icyo tugomba gukora kugira ngo duhabwe imbaraga z'umwuka wera ingingo ya kabiri ni ukumenya gusenga kugira ngo twuzuzwe imbaraga z'umwuka wera none reka mwarimu wacu azadusobanurire iby'iryo somo